yitwa Lorette Rudasingwa aba nkorana n'uyu mushinga ari uwitwa Inkuru z'Ibyiringiro nagirango namwe munyibwire munambwire n'icyo mupfana.
Njyewe nitwa Murekatete Justine nkaba ndi sister wa Tuyisenge tukaba tuvinda imwe.
Njye nitwa Tuyisenge Claudette nkaba ndi murumuna wa Justine.
Tuyisenge murakoze nkuko babwiye wongeye kuduha inkuru nagira ngo mbaze Claudette niba hari icyo afite yabaza mukuru we Justine.
Njye ni byinshi byo kumubaza nk'ibibazo byo muri ubu buzima namaza nko ku bijyanye na Jenoside ukuntu yatangiye. Njye nakuze mbona nisanga turi babiri nta babyeyi mbona yagira icyo abimbwiraho.
Kirahari icyo nabikubwiraho birababaje cyane kuba uri inzu ugera aho ngaho uri inzu ugira imyaka 18 utarigeze ubona papa wawe cyangwa mama wawe ukabona ari njyewe wabaye papa wawe ukabona ari njyewe mama ukabona ari njyewe murumuna wawe ukabona ari njyewe mukuru wawe muri byose kandi nyuma yawe hari bakuru bawe bakuze hari na barumuna bawe batonya warutaga. Uko byagenze rero intambara yabaye yatangiye muri 90 habaho kwica ibyo bitaga by'ubwoko bwabagaho mu Rwanda. Ibyo rero uko byaje kugenda byarakomeje kugeza muri 93 bicana intambara iheri Bugesera bigeza aho iza kugera muri 94 biba amacakubiri noneho hakomeye biba mu Rwanda hose muri rusange ku buryo byaje kugeraho bituma ari umuturanyi mwari muturanyi wo mwasabanaga amazi ariwe wishe iso cyangwa murumuna wawe. Twebwe rero nk'uko byagenze ababyeyi bacu babatsinze mu kirisiya Kinyamata niho bapfiriye. Ubwo rero nuko uko ubibona nuko nyine Imana niko ikiturinze mu kubera ubuntu bwayo ikidufiteho.
Ese ko numva ngo intambara kugira ngo ibe ngo ni Habyarimana ngo indege yarahanutse navutse numva ari ibyo ngo ari uko intambara yatangiye yaba waba ubiziho uko byagenze.
Yewe nanjye uko bibona si nkuruta cyane nubwo tuva indi imwe ariko numva nanjye iyo ndege ariyo ntandaro yo kugira ngo intambara ibe kuko iyo badakoma kuri iyo ndege ntago bari kugenda nyine bica gahoro gahoro nk'uko babikoraga kuva muri 1990 nyine. Ariko nyine iyo ndege yabaye intandaro ya byose bituma bamena amaraso y'u Rwanda.
Ese ko numvaga Jenoside babibasira ngo ubwoko ngo Abatutsi ibyo babishatse kuvuga iki ibintu by'amoko ni gute wabingiraho inama no mu Banyarwanda no mu rungano rwanjye nkabibakuramo bikabavamo burundu icyo kibazo kikava kuri muri iki gihugu cyacu.
Ubundi rero ubwoko kuri iki gihe nta n'icyo bumaze kuko na mbere hose iyo tuza kuba tumeze nk'uko muri iki gihe bagenda babitwigisha iby'ubwoko bubeho kuko muri 94 bibasiriye ubwoko bw'Abatutsi nk'uko ubyumva ariko muri iki gihe ntago bikigenderwaho ntago ugereranyije n'ubwoko bavuga ngo ndi ubwoko runaka ntago watuma ubasha kurya cyangwa ngo ubone icyo wambara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ugushaka ikiguteza imbere kugira ngo ubashe kugera muri viziyo turimo turagenda tugana ubashe kwiga ubashe kwibeshaho mu buzima bw'ejo hazaza ukurikirana ikizaza nimukomeza kugendera ku by'amacakubiri nta kizigezaho na kimwe. Ni ukuvuga ngo ntuzabasha kwiga uzagenda kwiga utekereza iby'ubwoko kuko na mbere hose icyatumaga bicana n'uko batekerezaga iby'ubwoko. Ubwo rero icyo nakubwira mu rungano rw'ubu ni ukwihangira impangano zanyu zishobora kubateza imbere.
Ese nk'ako gahinda nagize ubu nakuze nta babyeyi mbona ari we mbona agahinda nagize ko n'ubu hari igihe nicara nkumva agahinda karanyishe kuba nta babyeyi mfite ni gute wakamvanamo wangiraho inama ku buryo katakongera kugaruka mu mutwe wanjye
ibyo byose no kwizera imana yonyine kuko nta ntago ngiye nka mukuru ayo nagukuramo agahinda ufite kuko nanjye ngiye nanjye ubwanjye mba ngafite ariko icyo nakora nuko naguhumuriza kugira ngo ubashe kumenya gusenga byonyine icyo cyagukuramo agahinda imana yawe yakuremye yabikoze ibizi icyatumye gutwara ababyeyi ubwo yarize uko izabigenza ngi inama naguha rero kujya kugahinda kose kakuvemo nuko ugomba kumenya gusenga ukagira ibyiringiro muri wowe ukumva imana ikigomba kugukorera cyejo hazaza
nkuko nkunda kugira ikibazo nkahamuka kubera gutekereza ababyeyi banjye ni gute byamvamo sinzi ukuntu ngiye byamvamo nk'ayo mukuru wanjye ni gute byamvamo wowe twareranywe wowe nzi uzi uko nteye uzi imico yanjye
icyo nakubwiye ngo nuko ugomba kumenya gusenga imana yonyine niyo yagukuramo umutima wo guhahamuka ikaguha umutima ukomeye ikaguha umutima uguhumuriza kuko ubwo guhahamuka no kuvuga ko muri wowe udafite kwizera gukomeye nta kwizera ufite muri wowe nta byiringiro by'ejo hazaza ni ukuvuga ngo utekereza ku maraso yamenetse bigatuma umutima wawe woroha ariko ni ukuvuga ngo numenye imana yawe ukamenya gusenga ukamenya guhura n'abantu mugasabana ni ukuvuga ngo uwo mutima wo guhahamuka bizavaho niba guhahamuka biterwa na filime cyangwa biterwa n'umuntu muhuye runaka ukumva nibyo biguteye agahinda cyangwa bitewe n'ikiganiro runaka ubonye cyangwa utekereza kuri runaka ngo yambaye atya cyangwa kuri runaka yari atya ibyo nibyo bituma utekereza ku babyeyi bigatuma bivamo guhahamuka ariko nutekereza Imana ukumva ko Imana iguhagarariye muri byose ukumva ko ari we mubyeyi wawe byose nta kidashoboka imbere y'Imana bizashoboka
hari ibintu bijya bimbabaza cyane ukajya nko kumuturanye cyangwa kwa muri famiye wenda ukagenda bakakureba nabi nk'ibyo biba byaraturutse kuki ni Imana yabishatse kugira ngo ujye ahantu bakurebe nabi biba byarakomotse kuki kugira ngo bigende gutyo
ni ukuvuga ngo nta rukundo tuba dufite hagati yacu na famiye iyo famiye uba ugiyemo ntago iba ikwisanzuyeho nta rukundo uba ufitanye nayo ariko byose uragenda uko byakagenda kose nubwo abatagushaka ntabari bukwirukane ariko ukamwereka ko umukunzi ejo urukundo iyo rugize gutya nk'urugero naguha nk'abaturanye duturanye ntabwo tubanye neza nabo nk'abariya duturanye kwamurekereraho ariko niba aje kugusaba amazi kuko uyafite ntiwayamwima kuko yakurebye nabi ariko najya mu nza kuvuge ariko kugira ngo byose urenzeho ugendererana nabo nanjye icyo nakubwira kimwe nakugira inama urubyiruko rw'ubu rumeze nabi niba ugiye kwiga genda ujyanwe n'ikintu kimwe ugende wige ntugende utekereza ati runaka ameze atya runaka ameze atya wowe genda ureba imbere yawe heza hazaza ejo dore nk'ubu hariho indwara nyinshi zitandukanye
asida
mitezi ibintu nk'ibyo indwara nk'izo ngizo
kugira ngo umuntu agire icyo yimarira angana nkanjye kugira ngo yirinde ibishuko byo hanze ahanaha ureba nk'ukuntu umuntu aba ari imfubyi wareba nk'umuntu yambaye neza ukumva urabyifuje ni gute umuntu yabyirinda abona umuntu yisukishije ukumva urabyifuje wabona umuntu ari mu modoka ukumva urabyifuje ni gute wabikinga amaso ukimenya
nguhe nk'urugero nihereho njyewe ndi mukuru wa uranzi mbyaye kabiri sibyo ikibazo nagiranye n'umugabo nari nzi ko umugabo ari wo nkingi yanjye y'ubuzima bwanjye hari uwo turi kumwe sindera abana hari akazi ngira nawe nkakurera nkamenya kujya ku ishuri hari uwo njya gusaba itike none hanyuma y'ibyo uko bimeze nujya kwishinga ibyo bishuko niho havamo ba daddy sugar abo ba sugar daddy na ba sugar mami ugasanga ukurikiye ibyo bishuko ukurikiye izo modoka ukurikiye iki niho uzakura za ndwara cyangwa ukuremo n'abo bantu utazabasha kurera kubuzima bw'iki gihe urabona ko ibintu bigenda bipanda. Isukari yaguraga 300 isigaye igeze kuri 800. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ejo noneho izabigura 1,000. Ubwo rero kugira ngo ibyo bishukubyirinde, wowe nuko wareba inzira imwe yo kwiga, niyo nama njye naguha.
Hari igihe cyane cyane nitekerezaho, nkareba hirya nkareba hino, nkabona ubuzima ntabwo, nkumva n'ishuri narireka. Ni gute nakwirinda gutekereza cyane? Nkumva no kwiga ndabyanze, nareba abantu bakize batize, nkumva nanjye narivamo, nkashaka undi mwuga nakora.
Ngo Abanyarwanda kera bacaga umugani ngo umugisha w'undi ngo ntubyiganirwa. Umugisha w'undi rero kuvuga ngo ntubyiganirwa, ushobora kureba runaka bajya bavuga ngo uriya rubangura ngo ntiyigeze yiga. Rubangura ngo ntiyize. Ariko ushobora gukurikirana umugisha wa rubangura, wowe ukakubera impfabusa. Wowe inama nakugira, kugira ngo uzambare agakanzu keza, wambare akajipo keza, wambare agapantaro keza cyangwa agakweto keza, ni uko wakiga ugifite umwanya wawe. Arega urimo urakura ntago ujya inyuma. Ese kuko uraba umwana, urimo urakura. Njye rero inama nakugira ni iyo kwiga, wikitekerezaho. Ubuzima bwawe butekereza ubushira mu ishuri, kuko nugomeza kwitekerezaho ishuri uzarivamo usanga ubaye indaya ku muhanda. Ubuse birirwa baburiza imodoka za polisi zibafata, wumva ari byiza? Cyangwa barwanira nabo mu mahoteli hariya babafata? Njye inama naguha ni uko wakiga nka mukuru wawe. Nta yindi nama.
Yesu, ubuzima bwose umuntu abona ni uko yabanje kwiga.
Ni ukwiga.
Ubu nta muntu ukira atarize noneho.
Arega no gukira si ngombwa, ariko ukagira n'ubumenyi, ukabasha gusoma icyapa ejo wakambuka umupaka ukamenya kuvuga ngo uyu mupaka nambutse n'ujya Uganda cyangwa uyu n'ujya Tanzania. Nonese wambutse utarize, wamenya ugiye hehe?
Kandi n'ibya bose byawe mu Rwanda ntawe bitakozeho, mwafashije ababyeyi muzira mw'imfubyi, na nyuma yaho kugira ngo waje no gushaka n'urushako rurakunanira. None wambwira ni nkurikije ibyo wanyuze mu bintu bikomeye, ese izo mbaraga, ese uko kwihangana, mbese wabigezeho gute kugira ngo uyu munsi ubashe kurera abana bawe, ubashe no kurera murumuna wa Claudette? Ubyavuye kuki, ubica kuki, izo mbaraga uzikura?
Ni ukwihangana. Mbere nkibona ababyeyi bapfuye dufite mfite imyaka 7. Ubwo ni ukuvuga ngo rero icyatumye mbishobora, nabyaye uwo mwana kubera ibishuko nagiye mbona. Uwa mbere mbyara n'uwa kabiri kubera ibyo bishuko. Mbona umugabo nta nyungu, mbona kugira ngo mbone kwihangana nuko nagiye mu Mana. Negera n'ababyeyi bakuze bangira inama bakagenda bankomeza. Nta zindi mbaraga nigeze mbona kugira ngo mbe mbashije kuba ngezeho kuri uyu munsi, ni ukubera gusenga gusa.
None se niyihe nama noneho wagira Claudette? Ni uyu murongo wamwereka kugira ngo nawe azabashe kugira icyo yiga bariya mu buzima? Wumvise ko ari umwana uzi ubwenge, n'umwana ufite n'ibibazo byinshi yakagombye kukubaza, niyihe nama wamugira yazamuyobora?
Njyewe inama namugira nka mukuru we, njye inama namugira ntarebe ngo runaka yambaye atya, ntarebe ngo uyu mugabo runaka agiye kumpa 10,000. Naharanire dukenya twacu twiza turye uyu munsi cyangwa ejo tuburare. Ariko icyo namugiraho inama kuba agifite amahirwe yo kuba yakwiga, ni uko yakiga kugira ngo azigeze kuri cya kindi yumva akeneye, yigeze kuri wa murongo runaka abasha kuba yageraho, umugira akamaro nawe ukagirira n'igihugu akamaro.
Nagira ngo umubaze ku byerekeye indwara ya SIDA. Ntabwo njya mbisobanukirwa neza ngo yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umuntu ubundi iyo ndwara yaje ite, wakuze wumva iriho gusa.
Icyo nakubwira kuri iyo ndwara ya sida, nanjye menye ubwenge numvishe iyo ndwara ya sida ko yari iriho. Ariko uko nakubwira uburyo nzi nakurinda kugira ngo uyirware, ni uko nzi ko yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubwo rero nakubwira ko iyo mibonano mpuzabitsina urundi wakayirinze kugira ngo iyo ndwara utabasha kuyirwara.
Ya unacitisha n'amashuri yanjye
nihe n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza.
Ndikumva nanyuzwe kubera ko henshi na henshi akunda kunganiriza, akanganira, akambwira, nkamenya, nkaba ndeba n'imbere yanjye hazaza nanjye umaze gukura. Kwa ko yandize ndi umwana muto mfite imyaka ibiri, mfite 18, arambwira byose nta kintu atambwira.
None se ukurikije ubuzima wanyuzemo uko ari bukomeye, uko ari ukuntu yakureze ari wenyine, nihe nama wavanyemo, nihe nyigisho wumva wakuyemo ubizagufasha kugira ngo ubashe kuyobora nawe ubuzima bwawe buri imbere?
Ngiye inama natanga ni uko twakwirinda ibishuko, ibigeragezo byo ntabwo wabyirinda, byo turabihorana, ukabyima amaso ibishuko by'abasore, ibintu biri mu mutwe wacu byerekeranye amacakubiri nabyo umuntu akabyirinda, ukareba ejo hazaza, wakumva n'abantu bari mu rondabwoko ukabajyamo, ukabagira umwe, ukabereka ko ibyo barimo atari byo, ese ukareba imbere yawe hazaza, ibyo bita ngo Vision 2020, tugaharanira ikiduteza imbere kugira ngo ejo tuzateze barumuna bacu imbere, abakugirira akamaro nawe ukakagirira barumuna bawe cyangwa n'abandi bo hanze bafite ibibazo.
Urakoze Justine, urakoze ku nama wamuhaye. Turangiza ese niyihe nama watanga ku bana bakiri batoya, niyihe nama watanga ku rubyiruko nyarwanda, ni ibiki wumva wabagiramo inama abandi bafite ibibazo nk'ibyo byawe byo kuba bakemura nk'ibyo kubasha no kureba barumuna babo, n'icyo wumva wabagiramo inkunga mu bitekerezo?
Njyewe inama nabagira, nta buzima bw'iki gihe abantu abakobwa benshi bavuga ko ubuzima bwabo bagomba kubuharanira ku bagabo, nta buzima buri ku bagabo, nta n'ubuzima buri ku bandi utihereyeho, ubuzima fatiro ni njye ugomba kubwiha. Ariko inama nagirira urubyiruko ni uko bakirinda ibishuko biri hanze, ni ukuvuga ngo bakareka kuvuga ngo badadishuga, bakareba ejo habo hazaza biproteje n'ubuzima bwabo, dore ko hateye n'indwara yita sida, kugira ngo babashe nayo kuyirinda, barinde n'imbyaro zabo z'ejo hazaza, kugira ngo turebe ko igihugu cyacu cyatera imbere.
Ikindi nabasaga numva ngo turi mu bihugu bya East Africa, ngo tugomba kuvuga Icyongereza, ngo Igifaransa kigomba kuvaho, nawe warize wumva ibyo bya East African bavuga, simbyumva neza ngo Vision 2020 wabimbwiraho ko nawe wigeze kugera mu ishuri nawe Justine?
Icyo nabikubwiraho icyatumye bazana East Africa ni ukugira ngo tubashe kugendererana n'ibihugu duhana imbibi, tube u Rwanda rumwe. Nushaka kujya muri Congo ugende nta kibazo, n'ujye Uganda ugende nta kibazo, n'ujye Burundi ugende nta kibazo, kuko hose ari igihugu kirimo Abanyarwanda bacu, kandi na Uganda hakaba hari Abagande babo bari mu Rwanda, ni Burundi hakaba hari Abarundi babo bari mu Rwanda. Niyo mpamvu hanyuma amasoko abamwe tujye duhahirana, niyo mpamvu rero bagize East Africa.
Ku kuki se baharanira cyane ururimi rw'icyongereza bakaba ari rwo bashyira imbere urw'igifaransa nko mu mashuri aho twiga usanga France barayaniye ku buryo badashaka ko iguma mu kigo ni kubera iki nuko twagiye muri yo East Africa kandi France nayo numvaga ari ururimi rwadufasha mu buzima bwacu
ngiye cyo nabigusobanuraho kuri urwo rurimi rw'igifaransa ntago ruzacika kuko hari ababyeyi bacu bize mbere yuko East Africa bazi France ni ukuvuga ngo nahura n'uzi France bazayikoresha no mu ishuri ntago bizavuga ko iryo somo rya France barikuyeho rizajya ritangwa nk'uko n'ubundi batangaga icyongereza kitaraba ngombwa ko tujya muri East Africa numva rero ko impamvu wenda icyo cyongereza gikoreshwa n'ujya Uganda uzagikoresha n'ujya Burundi gikoreshe ariko numva impamvu ko icyongereza kigomba gukoreshwa ariko tugira abaterankunga benshi baturuka muri za Amerika
ese ikintu nashaka kubaza kindi ntagize neza nuko numva wanyijeje ko ibyo by'amoko ngomba kubyirengagiza ni gute wanyumvisha ukuntu jenoside itazongera kubaho ntazongera kubabara bwa kabiri kuko nabaye bihagije ko babitwumvisha ko itazongera kubaho bimbwire neza mbisobanukirwe nihe cyizere
nanjye iyo ndebye u Rwanda rwacu aho rugeze bitewe na perezida dufite uko numva amateka ya Habyarimana siko numva amateka ya Kagame iyo ndebye rero impamvu mbona nibwira mu bwanjye ku bwanjye ko jenoside itazagaruka ni nkuko iyo mu bihugu twegeranye hari intambara perezida wacu afasha gukemura icyo gihugu kirimo intambara kugira ngo itaza kugira icyo ikora mu Rwanda kuko nawe wabona ko hari abantu benshi bakomeretse ku mitima bikaba ngombwa ko niba muri Kongo habaye intambara hagenda abasirikare bakajya ku gihugu ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bikaba ngombwa yuko numva ko iyo jenoside itazaza kandi sigiye mbona n'abanyarwanda turimo tugenda tugira urukundo
tugomba guharanira cyane urukundo
ni rwo rwa mbere
rukatubamo
rugomba kutwubakamo uko wubaka ubuzima wumva ngo nindya ndabaho n'urukundo tugomba kuvuga ngo ni tugira urukundo turabaho kuko tutarufite ntitwabaho
tukabumwe tugomba guharanira
akoze ushinde ku mwanya wo masaha n'ikiganza mwa tuhaye uko ishimye ko Justine na Claudette babashe kuganira ibibazo yari afite yaganirishijwe